kubalazela ukufikelela usukelo lwawo leya ngaphambi kwayo ndicela uThixo ngomthandazo ukuba ndikhokele indimbuzo ukuba ndimqele ndifikelele usukelo lwam ndisondela emabubheni am ngononophelo ndiza kusondela ndiza kusondela sondela kuThixo ndisondela emabubheni am ngononophelo ndiza kusondela, sondela kuThixo. Sondela emabubheni am ngononophelo ndiza kusondela sondela kuThixo ndisondela emabubheni am ngononophelo ndiza kusondela sondela kuThixo.